angasiqiniseko noma wakwacabanga lokhu ngalendlela. Kodwa yonke le ndaba yomusa i-unfair ngongakholakaliyo ayinabulungiswa. UJesu umuntu omsulwa wafela ukukhokhela inani lesono sami nesakho. Uma bengathi lokhu akukho unfair, angazi benza ukuthi kuyini. Usayibuza ngibingelele. Ngamukele engosini efresh ngingusibono Bithi Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Kwesinye isikhathi impilo ayibukeki ife, akubi njalo. Ndlela thizeni omunye enza okurong, bese uthi ndlela thizeni futhi. Kusibangela ukuthi thini besingakwenzanga lokho, silahlekelwe yinto ebesiyifuna ngempela, lokho ku-unfair ngempela. Kwenzeka njalo empilweni, kuthi nokwakho kucabanga, akwenzeki. Izinto zibe unfair, bese siyakuzonda kakhulu ukudliwa induku ibingaqondene nathi amachaphazelo. Siyakuzonda ungabikho kobulungiswa, akukho kuhle, akumele bungabikho. Ngakho, ake ucabange nje umzwana ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu nebani, uhlele uthe zi ebulungisweni ngoba yilokho kanye uNkulunkulu ayikho. Okuright, kuright kuye, okuwrong, kuwrong. Kodwa uma uzobuka abantu abafana nami nawe, ubuka abantu obathandayo, umuzwa wakho obulungiswa ukutshela ukuthi bangigabhile, abafanele bathole ukuphila okuphakade. Kodwa inhliziyo kababa wakho sezulwini ithi, ngiyabathanda kakhulu, ngifuna bezodla ingunaphakade benami. Yona mbamba ngikwicikele kaNkulunkulu, manje wenze njalo. Yebo nebala, wenza into unfair ngamalengiso. Uthumela indodana yakhe ukufela abafana nami nawe, ukukhokhela inani lokuhlubuka kwethu nokumlaxaza kwethu izono zethu. Futhi ukuthi mina nawe masikola nguJesu kubiza lokho phaqa, vese asivulele amasango ezulu maseza kuyo. Lokho ke ku-unfair ngokobuntu. UNkulunkulu yena ukubiza ngokuthi umusa. KwabaseEfesu 2 verse 8 no 9. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemsebenzi, ukuze kungabikho oyibongayo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Uma lezi nkulumo zikubusisa, ungakwazi ukuthi uyithole nge-audio kwi-WhatsApp. Inombolo ethi ye-WhatsApp ithi nje 067 706 0077. Kungenjalo ungene kwiwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Nkosi ikubusise.